Ekirwadde ky'olukusense kikakasiddwa nga bwe kirumbye disitulikiti y'e Bulambuli ne ginayiye Sironko mu buvanjuba bwa Uganda. Bino Martin Naim, omusigire w'avunaanyizibwa ku by'obulamu mu disitulikiti y'e Bulambuli, yabitegeezezza abamawulire. Naim agamba nti abalwadde b'olukusense bazuuliddwa mu Buyaga Town Council n'eggombolola y'e Bwanyanga mu disitulikiti y'e Bulambuli, ate ng'omulala omu azuuliddwa mu ggombolola y'e Bukise mu disitulikiti y'e Sironko. Agamba nti ab'obuyinza baafunye dda amawulire agakwata ku nsonga eno era ne badduka mangu nnyo ne bajja ku bantu bano sampulo ne zitwalibwa mu Uganda Virus Research Institute Entebbe awakeberera obuwuka obusirikitu, era amawulire agavaayo gagamba tigakakasizza ng'abantu mukaaga balina obulwadde buno ate nga sampulo endala nnya zo tezaazuuliddwamu. Omusigire w'avunaanyizibwa ku by'obulamu agamba nti abantu bano batandise okufuna obujjanjabi mu Muyembe Health Center 4 n'abalala malwaliro ag'obwannannyini mu Buyaga Town Council. RDC wa disitulikiti y'e Bulambuli George Magunda kwe kusaba abantu bagoberere amateeka gonna agaweebwa ku by'obulamu kiyambe ekirwadde kino obutasaasaana nnyo.